快。
I'm really thankful to be back here in Dar es Salaam with you again.
Ninashukuru sana kurudi tena hapa Dar es Salaam siku ya leo.
And I'm especially thankful to be here in this church today.
Na zaidi sana nashukuru kuwa katika kanisa hili siku ya leo.
I have greatly enjoyed the messages that have gone before us.
Na nimefurahi sana na jumbe zilizopita kabla ya mimi kuja.
It is so important for us to understand.
Ni muhimu sana kwetu kuelewa
what God has done for us in the new birth.
Kitu ambacho Yesu au Mungu amekifanya kwenye kulipozaliwa mara ya pili.
If we're going to display that we're God's children.
Kama tukienda kukionyesha hicho kitu kama watoto wa Mungu. Naomba tuwanyamazishe wale watoto pale nyuma.
It is important for us to understand how the kingdom works.
Ni muhimu sana kujua namna huu ufalme unavyotenda kazi.
God has called us to his kingdom.
Mungu ametuita katika ufalme wake.
And for us to walk in it.
Na ili sisi tuweze kutembea katika huo ufalme.
And live in it.
Na kuishi katika huo ufalme.
And enjoy it.
Na kufurahia huo ufalme.
I was thinking as my brother Paul was talking.
Nilikuwa nafikiria sana kitu ambacho mchungaji Paul alikuwa akizungumza hapa.
And he mentioned the paradoxes of the kingdom.
Na ameelezea mafumbo fulani kuhusu ufalme wa Mungu.
One of the great paradoxes of all time.
Sasa fumbo kubwa la muda wote
is our Savior's death upon the cross.
Ni kifo cha mwokozi wetu pale msalabani.
Even his disciples went away.
Sasa hata wanafunzi wake walimkimbia.
Because they thought he was defeated that day.
Kwa sababu walidhani kwamba ameshindwa na kile kifo.
But 1 Corinthians chapter 15.
Wa Korinto wa kwanza sura ya 15
says death is swallowed up in victory.
Inasema kwamba kifo kilimezwa na ule ushindi wa Yesu Kristo.
When we see people suffering with various sicknesses and illnesses in this world.
Tunapoona katika hii dunia watu wanateswa na maradhi na shida mbalimbali.
And many times death might come their way.
Na mara nyingi kifo ndo kinapitia kule kwenye yale mateso.
People will come at their funeral.
Watu wataenda pale kwenye misiba na kulia.
He lost the battle.
Na manake yule mtu aliyekufa ameshindwa vita.
But I'll tell you, my Savior did not lose the battle.
Lakini nawaambieni mwokozi wangu hakushindwa vita.
What looked like defeat upon the cross?
Unadhani inaonekanaje pale angeshindwa pale msalabani?
Was the greatest victory that was ever won.
Yaani alipofufuka kutoka pale msalabani ndio ilikuwa ushindi mkubwa ambao haujawahi kutokea.
He conquered God's enemies there that day.
Aliweza kushinda maadui wa Mungu siku ile pale msalabani.
He won a great victory for me and you.
Alishinda ushindi mkubwa kwa ajili yako na yangu.
And it cost him all that he had.
Na aliweza kukuondoa mambo mengi ambayo alikuwa nayo mkononi.
I'm reminded of a case where reminded of a case in scripture.
Nakumbuka kitu fulani kwenye maandiko.
2 Kings chapter 6.
Wafalme wa pili sura ya 6 tusisome.
The prophet Elisha.
Yule nabii Elia
was talking to his servant.
Alikuwa akiongea na wale watumishi wake.
Because Elijah had been informing the king of Israel.
Kwa sababu mfalme nabii yule Elia alizaliwa kuwa mtawala wa Israeli.
The very words that the king of Syria was saying in his bedchamber.
Sasa ule ufalme wa ile nchi ya Syria ulikuwa ukizungumza sana katika chumba fulani kumzungumzia yeye Elia.
So that every time the king of Syria tried to make a move against Israel.
Sasa mfalme wa Syria kipindi hicho alikuwa akijadili mambo fulani kumpinga huyu nabii Elia.
Elijah was able to tell the king of Israel what was going on.
Lakini Elia aliweza kumwambia yule mfalme nini kinachoendelea.
And that king of Syria accused his servants.
Sasa mfalme wa Syria aliweza kumshitaki kwa yale maneno.
Of being spies for the king of Israel.
Kwamba alikuwa anamshitaki Elia kwamba alikuwa shushushu wa ule utawala wake.
And his servants told him.
Na wale watumishi wake wakamwambia,
we are not spies for the king of Israel.
Kwamba sisi hatuuchunguzi ufalme huu wa Israeli huu.
But the prophet Elijah in Israel.
Lakini yule nabii Elia wa Israeli
knows your very words.
Anakujua wewe vizuri mfalme wa Syria.
And reveals them to the king of Israel.
Na anakutaja sana kwa mfalme wake kule wa Israeli.
Before you can even do a thing.
Kabla wewe hujafanya chochote. Yeye Elia alikuwa ameshajua.
So the king of Syria said.
Sasa yule mfalme wa Syria akawa anasema,
where is this prophet Elijah?
Huyu nabii Elia huyu yuko wapi?
that we might go and capture him.
Ili tuende tumkamate.
And they said he dwells in Dothan.
Akasema kwamba huwa anajificha katika maficho fulani.
And he sent his armies down to Dothan.
Sasa akaenda kutuma majeshi yake kwenda katika zile pango.
And put his armies on the hills above the city.
Wakazunguka jeshi lote likazunguka ile milima na kwenye yale mapango ya milimani.
And when Elijah's servant arose the next day.
Sasa mtumishi wa Elia alipokuja siku iliyofuata.
Can you imagine this? Get this picture in your mind.
Najaribu kutengeneza hii picha kwenye akili yako.
Elijah's servant wakes up and goes outside.
Sasa yule mtumwa wa Elia akaondoka akaenda nje sasa.
And he sees that the city they're in.
Akaona ule mji ambao wako, anaona watu wamezunguka kule, majeshi yamezunguka ya Syria.
Is surrounded by the Syrian army.
Anaona kabisa wamezungukwa na majeshi ya kutoka Syria.
And he looks at Elijah.
Na sasa ile mtumishi wa Elia akamgeukia Elia akaanamwangalia.
And says, "Master, how will we do?"
Akamwambia ndugu, mwalimu, tutafanya nini? Watu huko nje wametuzunguka.
It was a bad situation.
Ilikuwa ni hali mbaya sana.
But Elijah had to answer.
Lakini Elia alikuwa anajibu fulani.
He prayed that his servant's eyes might be opened.
Aliomba yule mtumwa wake afunguliwe macho ya ndani.
And when the servant's eyes were opened.
Na yule mtumwa wake alipofunguliwa macho,
he saw that God had chariots of fire.
Akaona kwamba Mungu ameshatwa mambo yote yaliyozunguka pale.
Surrounding the Syrian army.
Kuzunguka wale majeshi ya Syria yote yalikuwa yameshatwaliwa na Mungu.
Many times with our natural eyes we see fear.
Mara nyingi katika hali ya dunia tunaona hofu.
But when God opens up our spiritual eyes.
Lakini Mungu anapofungua macho yetu ya roho,
we can see that there's more with us than there is with them.
Tunaona kwamba kuna vingi kwetu kuliko walivyonavyo wao.
Oh, what a great lesson for us to learn here in this life.
Hapo ni ujumbe mzuri nataka tujifunze kutoka na hiyo.
The those that are in God's army.
Sasa maelfu ya Mungu ana maelfu ya majeshi ambayo yapo.
A great spiritual army that we can't see with our natural eyes.
Kuna majeshi ya kiroho mengi ambayo hatuyaoni kwa macho yetu ya nyama.
Have you ever heard the expression?
Umeshawahi kusikia huu msemo?
I got your back.
Kwamba niko nyuma yako.
Have y'all heard that before?
Shake your skate your kitu. Kumtia mtu moyo kwamba niko nyuma yako nenda.
I want to tell you about the real one that has your back.
Sasa nakwambia mtu ambaye yuko nyuma yako.
My God has my back.
Mungu wangu yuko nyuma yangu.
In the face of danger, in the face of trouble of this old world.
Ninapopita katika matatizo na shida,
I have a friend that sticketh closer than a brother.
Rafiki wa kweli ambaye ananishika mkono.
Y'all got me stirred up tonight.
Come on.
No, just go on.
Brother Gift talked about loving our enemies.
Ndugu Gift amehubiri hapa kuhusu kuwapenda maadui zetu.
And I would like to take a look for a moment if we can.
Sasa naomba hebu tutulie tukifikirie kitu fulani kama tunaweza.
About one of the great commandments that God has given us.
Kuhusiana na ile amri kubwa kabisa ambayo Mungu ametupa.
I'm going to turn to the 13th chapter of the book of John.
Naomba niende sura ya 13 kitabu cha Yohana.
And I want you to get a picture in your mind if you can for a moment.
Naomba kama utaweza. Ninachokizungumza ukijengee picha kwenye akili yako ili uweze kuelewa maana.
My brother Paul has already talked about the great act of the servant Jesus.
Ndugu yangu Paulo po hapo amezungumza namna ya kuwa mtumwa wa Yesu Kristo.
Who kneeled down and washed his disciples' feet.
Inaeleza kwamba Yesu alipiga magoti na akaosha miguu ya wanafunzi wake.
The Bible tells us in Matthew chapter 20.
Biblia inatuambia hicho kwenye Mathayo sura ya kama 20 hivi.
Talking about the greatest in the kingdom.
Inatuambia kitu kikubwa kwenye ufalme.
He says the greatest in the kingdom is a servant.
Right.
Inasema hivi Biblia, mtu mkubwa katika ufalme ni yule mtumwa.
Above that portion of scripture.
Zaidi ya sehemu ya yale maandiko,
he says that in the among the Gentiles, in other words among the world.
Sasa inasema kati ya dunia, kati ya mataifa.
People exercise dominion over one another.
Watu wanatenda wanaweka udini katika utabaka kati ya mtu fulani na mtu fulani.
It's all about power.
ni ile tu nguvu unaweza kuwa nayo kutawala.
I leaned over to Brother Kenny as Brother Paul was talking.
Nilikuwa nimekaa pale na Kenny wakati mchungaji Paul akihubiri hapa.
And I asked him this question.
Na nilimuuliza pale Kenny hili swali.
Can you imagine the president of Tanzania?
Unaweza ukafikiria huyu rais wangu huyu wa Tanzania
kneeling down and washing your feet.
Akaja hapa akapiga magoti akaosha miguu yako.
Can you imagine President Trump of America?
Unaweza ukafikiria kwamba hebu rais Trump yule wa Marekani
kneeling down to wash your feet.
Aje hapa apige magoti na aoshe miguu yako.
But I'm going to tell you a greater one than all of them.
Na nakwambia kitu kikubwa zaidi ya hayo yote.
Kneel down to wash his disciples' feet.
Yesu alipiga magoti, aliumba dunia lakini akapiga magoti kuosha miguu ya wanafunzi wake.
And he said when we do those things that he did.
Na alisema tunapofanya yale mambo ambayo yeye aliyafanya.
Happy are we?
Vipi furaha gani iliyoje?
Following his example brings joy to our heart.
Kutenda mifano yake bila alivyotenda inatupa amani kubwa sana.
It helps to teach us how we should follow him.
Inatufundisha namna ya kumfuata Yesu.
Jesus commanded his disciples.
Yesu aliwaamuru wanafunzi wake
before he left this world.
Kabla hajaiacha hii dunia.
He said go ye into the world.
Alisema enendeni ulimwenguni.
Preaching the gospel.
Ihubirini injili.
And make disciples of men.
Na mwafanye watu kuwa wanafunzi.
A disciple is a follower and a learner of Jesus Christ.
Mwanafunzi ni yule mfuasi wa Yesu Kristo.
He wants us to be his followers and his students.
Anataka tuwe wanafunzi wake na tuwe wafuasi wake.
And learn how to walk in his ways.
Na kujifunza kupita katika njia zake.
So let me ask you a question.
Sasa naomba mimi niwaulize hili swali.
After he had washed his disciples' feet,
baada ya kuosha miguu wale wanafunzi wake,
we know he left that upper room.
Tunaona kabisa aliondoka kwenye kile chumba cha juu.
And began to make a journey through the city of Jerusalem.
Na akashuka chini na kuanza kutembea katika ule mji wa Yerusalemu.
To the Garden of Gethsemane where he would pray.
Katika bustani ya Gethsemane ambapo alienda akiomba sana pale.
And where the soldiers of the Sanhedrin.
Ambapo wale wanajeshi wa ule utawala wakaja pale.
Would come and take him away.
Ambapo walikuja pale bustani ya Gethsemane wakamkamata Yesu na kuondoka naye.
Jesus knew this was his last supper.
Yesu alijua kwamba hii ndio itakuwa chakula changu cha mwisho alipokuwa na wanafunzi wake.
With his very best friends upon the earth.
Na alipokuwa na rafiki yake mpendwa hapa duniani.
And as he journeyed down out of the city of Jerusalem.
Na aliposhuka ile Yerusalemu.
To the Garden of Gethsemane.
Katika bustani ya Gethsemane.
He began to talk to these people that were his closest friends.
Alianza kuongea na wale watu ambao walikuwa ni watu wake wa karibu sana.
Can you imagine today?
Unaweza ukafikiria leo hii?
If you knew you were about to depart this life.
Kama ungejua kwamba unakaribia kuondoka duniani, yani kufa.
And you had your family or your best friends with you.
Na ukawa umekaa na familia yako au rafiki yako wa karibu sana.
Wouldn't you want to tell them the most important thing that you could tell?
Unadhani ungemwambia kitu gani cha mwisho cha msingi kabisa?
You would want to leave some last word of wisdom with your children.
Lazima ungetamani umpe maneno ya mwisho na ya hekima kabisa kabisa.
With your children or your friends.
Au kama ukikaa na watoto wako utatamani uwape maneno ya mwisho kabisa ya kuaga.
And Jesus was not surprised that night by what happened.
Lakini Yesu alikuwa hajashtushwa na ule usiku kitu ambacho kinatokea.
And he knew exactly where he was going.
Kwa sababu alijua kabisa anakoelekea ni wapi.
And that his life would be taken away.
Alijua kama maisha yake yanakwenda kuondolewa.
Or as it says in scripture that he would lay down his life.
Na kama ilivyoandikwa kwenye Biblia kwamba atalala chini na kufa.
So as he's walking along with his friends.
Sasa alipokuwa akitembea na wale marafiki zake.
He says, little children, a little while am I with you.
Sasa Biblia inasema kwamba kwa muda mfupi niliokuwa nanyi.
And he said, you shall seek me, but you'll not know where I am going.
Mtanitafuta na hamtaniona wapi naelekea.
And he says, now I say unto you.
Lakini sasa nawaambieni.
A new commandment I give unto you.
Amri kuu ambayo ninawapa na kuachia.
That you love one another.
Kwamba pendaneni ninyi kwa ninyi.
As I have loved you.
Kama nilivyowapenda ninyi.
By this shall all love one another.
Pendaneni ninyi kwa ninyi.
As I have loved you.
Kama nilivyowapenda.
That ye may also love one another.
Ili ninyi nanyi mpendane vivyo hivyo.
By this shall all men know.
Ili watu wote wajue.
That ye are my disciples indeed.
Kwamba ninyi ni wanafunzi wangu kweli kweli.
If ye have love one to another.
Kama mtapendana ninyi kwa ninyi.
Jesus wanted his disciples, of everything that he could have taught them
that night,
he didn't begin to talk to them about elections. He didn't begin to talk to them about predestination. He didn't begin to talk to them about the atonement. He began to talk to them about loving one another. And about bearing fruit in this old world. And as we look through this tonight, I hope it'll make an impression upon you. Because this was a message that made an impression on John. John did not forget this great message.
Yohana hakuwahi kusahau huu ujumbe mkubwa.
But repeated it again in later times.
Lakini alipokuwa alikirudia tena katika mara ya nyingine. Yaani Yohana kikifungwa alikirudia mara nyingi katika hiki kitabu chake.
There was one that came to Jesus one night.
Sasa kuna mtu alikuja siku moja kwa Yesu usiku.
And wanted to know what was the first and great commandment.
Sasa alikuwa anamuuliza mwalimu Yesu kwamba alitaka kujua ipi ndio amri kubwa kuliko vyote.
He told him the great commandment was this.
Akamwambia amri kuu ni hii.
To love the Lord thy God with all thy heart.
Kumpenda Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote.
With all thy soul.
Na kwa nafsi yako yote.
And with all thy might.
Na kwa uweza na kwa nguvu zako zote.
And he said the second commandment is like it too.
Amri ya pili ni kama hiyo.
To love thy neighbor is thyself.
Pende jirani yako kama nafsi yako.
He said on these two things.
Katika amri hizi kuu mbili.
Hang all the law and the prophets.
Unaweza kuacha amri zote za wale waliopita mitume na manabii ukashika hizi mbili tu.
If we go back and study the Ten Commandments.
Tukirudi kule nyuma katika gano la kale tukisoma amri kumi za Musa.
We would find over there.
Tutaziona zile amri kumi. Usiue, usizini, usiibe na zile zingine.
That as we read those first four commandments.
Tukisoma zile amri nne za mwanzo katika zile kumi.
There's only one God.
Pale inaonyesha kwamba kuna Mungu mmoja.
We're to have no gods before him.
Usiwe na Mungu mwingine. Ile ni amri ya kwanza kabisa.
We're to make no images to other gods.
Sasa kwamba usitumie nguvu nyingi kutafuta miungu mingine.
All of these commandments are talking about loving God.
Sasa amri hizi zote nne za mwanzo zinamtaja kumpenda Mungu tu.
As we get into the next six commandments.
Sasa ukija kwenye zile amri sita za chini kuanzia ya tano mpaka ya kumi.
He says thou shalt not steal.
Kwamba pale anaanza pale usiibe.
Thou shalt not kill.
Usiue. Na usizini na vile vingine vyote pale chini.
Thou shalt not covet.
Usizini.
All of these next six commandments.
Sasa hizi amri hizi sita hizi za chini pale.
Relate to how you treat your neighbor.
Inaonesha namna ya kumpenda na kuishi na jirani yako.
So Jesus summarized the law and the prophets.
Kwa Yesu aliweza kuisummarize ile sheria iliyoachwa na Musa katika makundi mawili tu yote lakini yakiwa ni upendo.
When he told them that the first great commandment.
Kwa akawaambia kwamba amri kubwa kuliko zote.
Was to love our God.
Ni kumpenda Bwana Mungu wako.
With all of our heart, with all of our soul.
Kwa moyo wako wote, kwa nafsi yako yote, kwa nguvu zako zote.
And with all of our mind.
Kwa nguvu zako zote.
And the second then was to love our neighbors.
Na amri ya pili ni kuwapenda jirani zako kama unavyojipenda wewe mwenyewe.
As ourselves.
Kama unavyojipenda mwenyewe.
Now he's walking his disciples down toward the garden.
Sasa akawa ameshuka pale kwenye bustani anatembea na wanafunzi wake.
And he says a new commandment I give unto you.
Akawaambia amri mpya nayo wapa.
That you love one another.
Pendaneni ninyi kwa ninyi.
As I have loved you.
Kama nilivyowapenda.
So shall ye love one another.
Kama mkipendana ninyi kwa ninyi.
By this shall all men know that you're my disciples.
Sasa watu wote watajua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu kweli kweli.
Do you know what's supposed to make you stand out in this community here in Nagar?
Unajua nini kinakufanya usimame katika hii jamii hapa inayokuzunguka?
Your love for one another.
Ni upendo wako kati yako na kwa mwenzako.
How you care about each other.
Ni vipi unampenda jirani yako na mwenzako.
It's to make you different from everybody else.
Hicho kitu ndio kinakufanya uwe tofauti na watu wengine wote kwenye jamii.
It should make you stand out from the unbelievers.
Itakufanya wewe usimame hata kwa watu wasioamini.
It should make you stand out from the Muslims.
Itakufanya usimame hata mbele ya Waislamu.
It should make you stand out from everyone else.
Itakufanya usimame kwa mtu yoyote yule ukiwa tu una upendo.
That you have a sacrificial love for one another.
Umeshawahi kuwa na ule upendo wa kutoa sadaka.
Because that's the kind of love that Jesus had for us. If we turned over to the 5th chapter of the book of Ephesians, the Apostle Paul is talking about husbands and wives. And he tells the wives that they're to honor or respect their husbands. And this is not my topic tonight,
but
if we read back through the Old Testament
scriptures,
particularly reading through Proverbs, we will find many times there that we're to fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. And that word fear doesn't mean that we're to be scared of our God.
Haimaanishi kwamba inatakiwa tumuogope Mungu, yani tumuogope katika hiyo hofu tunayoidhani.
But we're to have a respect for God.
Lakini ile hofu ambayo inamaanishwa pale ni ile heshima kwa Mungu.
So that we keep His commandments and follow after His way.
Na kumheshimu ni kuzishika zile amri zake na kufuata njia zake.
So the commandment today for God's people as the church.
Na amri leo kwa yani aliyotoa Yesu kwa watu wake na kwa kanisa.
As His bride.
Kama bibi harusi, yani sisi wote ni wake za Yesu.
We're to honor or respect our God.
Inatakiwa tumuheshimu na kumtii Mungu kama Bwana wetu.
Just like he told the natural bride to respect her husband.
Kama alivyosema tu kwa mwanamke au mke anapomtii mume wake, ndivyo nasi ndakati tumtii Yesu kama Bwana wetu.
But listen what he said to the husband.
Lakini ona alichokisema kwa wanaume.
He said, husbands, love your wives.
Amesema waume wapendeni wake zenu.
How? As Christ loved His bride.
Kivipi kama vile Yesu alivyolipenda kanisa, kama alivyotupenda sisi.
And gave Himself for it.
Na akajitoa kwa ajili hiyo, kwa ajili yetu sisi.
How are we doing? What is this new commandment teaching?
Sasa unadhani hii amri mpya inafundisha nini hasa?
This new commandment is teaching us to love one another.
Hii amri mpya inatufundisha kupendana sisi kwa sisi.
As He loved us.
Kama ambavyo yeye alitupenda.
If we love sacrificially one to another here in the church.
Kama tutapendana upendo ule wa kutoa sadaka na kujitoa kabisa kwa ndani hapa tu kanisani.
Everybody will know that you are His disciples.
Kila mtu huko nje atajua kwamba sisi sote ni wanafunzi wa Yesu.
When we turn over to the Song of Solomon,
sasa tukienda katika kitabu cha wimbo ulio bora,
we see a lady and a man there.
Tunaona pale kuna majadiliano kati ya mwanamke na mwanaume.
And that lady could see her beloved through the lattice work.
Sasa kwamba huyu mwanamke anaweza kumuona mume wake au mwanaume wake kwenye mwanga au sehemu tu inayoonekana.
Much like these blocks in this building over here.
Kama vile kwenye hizi haya matofali hizi rufus kwenye
hizi. She could see her loved one just beyond the lattice.
Yani anamuona mume wake anapita kwenye huo mwanga hapo akipendeza kabisa.
But she never could get the full glimpse of who he was.
Lakini hajawahi kujua kabisa kwamba yule mtu hasa ni nani.
Oh, one of these days, my friends, we're going to see him in reality.
Sasa katika ulimwengu sasa hivi kwenye macho tutaona vitu vingi katika uhalisia.
We're going to see him in all his glory.
Tutamuona Yesu katika utukufu wake wote.
In the meantime,
katika kipindi hiki,
he tells us there in the Song of Solomon.
Anatuambia hicho kitu katika wimbo ulio bora.
That his banner over us is love.
Sasa bango kubwa ambalo lipo kwetu limeandikwa upendo.
Think about that today.
Hebu fikiria hivyo kwamba kuna bango kubwa pale juu limeandikwa tu upendo.
Think about a banner hanging in this church.
Hebu fikiria hapa kanisani tukibandika bango kubwa linawaka kabisa limeandikwa upendo.
Saying that God loves us.
Au tuseme kabisa Yesu anatupenda.
And he loves us with a sacrificial love.
Na anapenda ule upendo wa ndani kabisa wa kujitoa.
So God leaves them one last great commandment.
Sasa Yesu anatuachia hiyo amri ya mwisho na ndio iliyo kuu.
For them to love one another.
Ili kwamba wanafunzi wake wapendane wao kwa wao vivyo hivyo kanisa.
And he begins to pour out his heart to them.
Na akaweza kutoa moyo wake na kuwapa.
And he tells them in chapter 14.
Na anasema hayo kwenye sura ya 14.
Let not your heart be troubled.
Msifadhaike mioyoni mwenu.
You believe in God.
Mnamwamini Mungu.
Believe also in me.
Niamini pia nami.
In my Father's house are many mansions.
Nyumbani kwa baba yangu kuna makao mengi.
If it were not so, I would have told you.
Kama isingekuwa hivyo ningewaambia.
I go to prepare a place for you.
Ninakwenda kuandaa makao kwa ajili yenu.
That where I am, there you may be also. Ili
pale ninapokuwapo nanyi muwepo.
And as he goes on and tells them that he's the way, the truth, and the life.
Na ukiendelea pale mbele kabisa anasema mimi ndio njia ya kweli na haki na uzima.
He didn't want them to be troubled when he left this old world.
Hakutaka wanafunzi wake wawe katika mateso au matatizo wanapokuwa hapa duniani.
Because he was leaving this old world to prepare a place for them.
Kwa sababu Yesu alikuwa anaondoka hapa duniani kwenda kuandaa makao kule mbinguni.
You know, if you study the Jewish wedding ceremony.
Sasa ukijifunza zile harusi au sherehe za Kiyahudi.
The Jewish men required their sons.
Wanaume wa Kiyahudi wanatakiwa wawaambie watoto wao wa kiume.
When they were espoused to a woman, to a bride.
Yani ambapo mtoto wa kiume wa Kiyahudi anapotaka kumchumbia binti.
They had to first go build them a house.
Inatakiwa kwanza kabla ajaenda kumchumbia aende akajenge nyumba.
Before they were finally allowed to marry the bride.
Kabla hajaruhusiwa kumuoa yule bibi harusi.
And the house would not be finished.
Na hiyo nyumba haitakuwa imekamilika.
Until the father said it was finished.
Mpaka baba wa yule kijana anataka kuoa aseme kwamba hii nyumba imekamilika.
When the father said you finally got it completed.
Kama baba wa yule kijana akisema sasa nyumba yako iko tayari.
Then they would blow a trumpet and allow the son to go get his bride.
Atapasua ile baruti na kuonesha ishara kwamba mwanangu ameshajenga nyumba na ruhusiwa kwenda kuoa.
I'll tell you when the last child of God is born into this whole world.
Sasa nitaonesha mtoto wa mwisho kabisa alipozaliwa kwenye hii dunia.
And the new birth is complete.
Na pale uzao mpya yani kuzaliwa mara ya pili ndio kukawa kumekamilika.
I believe the father will tell the son.
Anaamini kwamba sasa hivi Mungu anamwambia Yesu yani baba anamwambia mwana.
Go get your bride for it is finished.
Nenda kamchukue bwana bibi harusi wako kwa sababu nyumba umeshajenga.
That last trumpet's going to sound.
Sasa hiyo tarumbeta itakwenda kulia hivi karibuni.
It'll be the last one because there will be no need for any more.
Kwa sababu itakuwa ndo ya mwisho na kutakuwa hakuna tena masikitiko.
And he'll come back in the clouds to get his bride.
Sasa Yesu atarudi tena na ule utukufu wake kuja kutuchukua sisi kama wake zake.
So Jesus told his disciples, let not your heart be troubled.
Sasa Yesu ndo anawaambia wanafunzi wake, msifadhaike mioyoni mwenu.
I'm going to prepare a place for you.
Ninakwenda kuandaa makao kwa ajili yenu.
That where I am, there you may be also.
Ili pale nitakapokuwepo nanyi muwepo.
Now he steps over into chapter. I'll let you read the rest of 14.
Sasa nitakuacha peke yako usome hiyo sura ya Yohana sura hiyo yote ya 14.
But chapters 14, 15 and 16 were all Jesus' last message to his disciples.
Kuanzia Yohana sura ya 14 mpaka 16 ulikuwa ni ujumbe wa Yesu wa mwisho kwa wanafunzi wake. Kwa hiyo iandike, utaisoma ukirudi nyumbani au kwa muda wako.
When he gets to chapter 15, he says,
ukisoma pale sura ya 15,
I am the true vine and my father is the husband.
Mimi ndimi mzabibu mwema na baba yangu ndiye mkulima.
Every branch that beareth fruit, every branch in me that beareth fruit,
kila tawi, kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa.
Will be taken away.
Na kila tawi lizaalo ulisafisha.
In every branch that beareth fruit,
na kila tawi linalozaa,
he purges it that it may bring forth more fruit.
Ulisafisha ili lizidi kuzaa sana.
I don't know as Jesus was walking down toward the Garden of Gethsemane.
Sijui kwamba Yesu alipokuwa anatembea kwenye ile bustani ya Getsemani.
Perhaps he passed a grapevine.
Labda aliupita mzabibu.
And maybe he looked at that vine.
Labda akaligeuka akauona ule mzabibu.
And said, I am the true vine.
Na akauambia ule mzabibu kwamba mimi ndimi mzabibu wa kweli.
And said, every branch that is in me.
Na amesema kila tawi lililo ndani yangu ambalo liko ndani yangu.
That's not bearing fruit will be taken away.
Ambalo halizai mimi nitalitoa.
He's not talking about his children being cast into hell.
Hajasema kwamba watoto wake waweze kupelekwa kule jehanamu.
But he is talking about trimming the dead weight off.
Lakini anasema kuondoa zile wale watoto wafu ndio waweze kuwaondoa.
So the branches that are bearing fruit can bring forth more.
Ili yabaki matawi tu yanayozaa.
He wants his children to be bearing fruit.
Anapenda watoto wake wazae matunda.
And he goes on and tells them.
Na anaendelea pale chini kuambia,
abide in me.
Kaeni ndani yangu.
And I and you, as the branch cannot bear fruit of itself,
kama vile tawi lisiloweza kuzaa,
except it abide in the vine,
peke yake lisipokuwa ndani ya mzabibu,
no more can ye except ye abide in me,
kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu.
That word abide means to live.
Lile neno manake, lile neno kukaa manake kuishi.
Or maybe more so, where you live.
Au tuseme kabisa wapi unapoishi.
Sometimes people call their house where they live.
Wakati mwingine watu wanaita sehemu zile ambapo wanaishi.
They call it their abode.
Wanaita kwamba ile ndio himaya yao.
It's their abode because that's where they abide.
Ni himaya yao kwa sababu ndio sehemu wanapoishi.
So when we abide in him,
tunapoambatana naye, tunapokuwa ndani yake,
we are part of that vine,
tunakuwa kama ule mzabibu ambao uko ndani ya mti.
And we can bring forth much fruit.
Tunaweza sasa nje huku tukatoa matunda mengi mema.
We have to stay in him and in his word.
Inatakiwa tukae ndani yake Yesu ambaye ndo mzabibu wa kweli, ili
and walk in his ways.
Tutembee katika njia zake.
That we might bring forth much fruit.
Ili tuweze kuzaa matunda sana.
Sustenance for the vine.
Ma vile kwenye mzabibu
comes from the root.
Matunda ya mzabibu yanatokana na kule kwenye mzizi.
And the root supports the vine.
Sasa mzizi ndo unatoa rutuba na kusukuma huu mti.
And the vine supports the branches.
Na ya ule mti sasa unatoa support na chakula kwenye matawi.
And Jesus is the true vine for you and me.
Sasa na Yesu Kristo ndiye mti na ndo mzabibu wa kweli kwangu na kwako.
So he goes on and says,
na anaendelea pale chini kusema,
verse 9 of John 15,
mstari wa 9 wa Yohana 15,
as the Father hath loved me,
kama vile Baba alivyonipenda,
so have I loved you,
mimi nami nilivyowapenda,
continue in my love,
kaeni katika pendo langu,
stay in his love,
kaa katika pendo lake,
live in his love,
ishi katika pendo lake.
If you keep my commandments,
mkizishika amri zangu,
you shall abide in my love,
mtakaa katika pendo langu.
Even as I have kept my father's commandments,
kama vile mimi nilivyozishika amri za baba yangu,
and abide in his love,
nakukaa katika pendo lake.
These things have I spoken unto you,
hayo nimewaambia,
that my joy might remain in you,
ili furaha yangu iwe ndani yenu,
and that your joy might be full,
na furaha yenu itimizwe.
Everybody today in the world is wanting to know how to have more fun, more excitement, more happiness.
Kila mtu dunia ya leo anataka awe na furaha, aweze kuenjoy na kufanya mambo ya furaha mengi.
The way for our joy to be great in this world,
sasa namna katika hii dunia furaha yetu natakiwa iwe,
is to keep his commandments and walk in his ways.
Amri zake na kutembea katika njia zake.
That's a paradox in this world that we live in. It doesn't make sense to the world for you to lay down your life.
Wewe kama wewe uweze kufa na kulala kwa ukiatoa maisha yako.
And I'm talking about lay down your natural life.
Sasa tukizungumza kulala kwa kawaida katika maisha ya kawaida, yani kufa.
To live a life of joy and peace and happiness according to God's word.
Na uweze kuishi maisha ambayo Biblia inazungumza, maisha ya furaha na amani na upendo.
For the world it's all about more money.
Kwa sababu katika dunia kila kitu ni pesa.
It's all about a bigger party.
Kila kitu ni kuwa na sherehe na furaha kubwa huko kufanya sherehe.
It's about how many men can you have.
Ni kulingana na dunia hii ni vile ambavyo unaweza kuwa na wanaume wangapi?
Or how many women you can have.
Wanawake wangapi unaweza kuwa nao?
And how much of this world you can have.
Unaweza kuwa na vitu vingapi katika hii dunia na anasa zote?
But Jesus said as a child of God.
Lakini Yesu anasema kama mtoto wa Mungu,
our joy comes from keeping his commandments.
Furaha yetu inakuja pale tunapozishika amri zake.
Verse 12. This is my commandment.
Mstari wa 12, hii ndio amri,
that you love one another.
Amri ndio hii, mpendane kama nilivyo mpendane.
As I have loved you.
Kama nilivyowapenda ninyi.
Greater love hath no man than this.
Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu.
That a man lay down his life for his friends.
Zaidi ya mtu kutoa uhai wake kwa marafiki zake.
If there may be those among you here today.
Kama kunaweza kukawa kuna watu hapa kati yetu.
Whether you're married or not married.
Inawezekana labda umeoa au umeolewa au hujaoa wala kuolewa.
The greater joy of a marriage.
Furaha kubwa sana katika ndoa.
Is laying down your life for each other.
Ni kujishusha na kuchukuliana mume kwa mke.
I'm not talking about dying physically.
Sizungumzii ile kufa kwa mwili.
But I'm talking about laying down my wants, my desires, my...
Na maanisha ile kulala, yani kufa. Tunapozungumzia kufa, ushakusikia ile kama mtu anasema mimi nimekufa, nimeoza kwa ajili yako. Ndio anachozungumzia ni kwamba inatakiwa mtu ufe kwa ajili ya kitu fulani. Sio kufa uzikwe, lakini ufe uachane na mambo yako binafsi, lakini umchukulie yule mtu ndio umweke kipaumbele.
That you might fulfill the greater joy.
Ili uweze kuutimiliza ule ile furaha iliyo kuu.
Of your husband or your wife.
Kama mke na mme.
Amen.
Amen.
Amen. Greater joy.
Hiyo ndio furaha iliyoje, ndio furaha kubwa katika.
Greater love hath no man.
Huo hakuna mtu aliye na upendo mkubwa zaidi ya huo.
Then laying down his life for his friend.
Kwa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake.
These say verse 17.
Mstari wa 17.
These things I command you.
Haya nawaamuru ninyi.
That you love one another.
Mpate kupendana.
Now.
Sasa.
In these three chapters, 13, 14 and 15.
Katika hizi sura tatu kuanzia ile ya 13 mpaka 15.
Jesus told his disciples three times.
Yesu aliwaambia wanafunzi wake mara tatu.
Love one another as I have loved you.
Wapendaneni ninyi kwa ninyi kama mimi nilivyowapenda. Aliwaambia mara tatu.
Do you think it must have been important?
Yes, tunadhani hicho kitu ni cha muhimu sana.
It must have been important. He told them three times.
Paka amewaambia wanafunzi wake mara tatu katika kila sura amewaambia.
Inamaanisha
hicho kitu ni cha muhimu sana.
As he was walking from that upper room down to that garden.
Sasa alipokuwa akishuka kwenye chumba cha juu anashuka chini kwenda tayari kwa kukamatwa.
His message to them was to love one another.
Ujumbe aliyowaachia ni kwamba pendaneni ninyi kwa ninyi.
Let's turn to 1 John chapter 3.
Hebu tugeuze pale kwenye Yohana Mtakatifu sura ya 3.
John is talking about to the church in 1 John chapter 3.
Sasa hapa Yohana anazungumza
First John.
Ni waraka wa Yohana. Waraka wa kwanza wa Yohana, sio injili ya Yohana. Waraka wa kwanza.
In verse 21. John chapter 1 John chapter 3. Verse 21.
Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 21.
Beloved, if our heart condemn us not, then we have confidence toward God.
Wapenzi, mioyo yetu isipotuhukumu, tuna ujasiri.
And whatsoever we ask, we receive of him.
Na lolote tuliombalo tulipokea kwake.
Because we keep his commandments.
Kwa kuwa tuazishika amri zake.
And do those things that are pleasing in his sight.
Na kuyatenda yapendezayo machoni pake.
And this is his commandment.
Na hii ndio amri yake.
That we should believe on the name of his son Jesus Christ.
Kwamba tuliamini jina la mwana wake Yesu Kristo.
And love one another as he gave us commandment.
Na kupendana sisi kwa sisi kama alivyotupa amri.
I don't know how many years had passed.
Sijui miaka mingapi imepita.
Since Jesus and his disciples walked down out of Jerusalem that night.
Tangu Yesu na wanafunzi wake walipomaliza hayo majadiliano wakaenda Yerusalemu ule usiku.
Till the time when John wrote this letter.
Mpaka ilipofika Yohana huyu kuandika huu waraka. Sijui ilikuwa imepita miaka mingapi.
But John begins to repeat to the New Testament church.
Lakini Yohana akarudia kitu kile kile tangu alichoachiwa na Yesu, akakiambia na kanisa lake pia.
This commandment that Jesus gave to him.
Kwamba hii ndio amri ambayo Yesu ametuachia.
And as he goes into chapter 4 of this same letter.
Unapoenda katika waraka huu sura ile ya 4.
He begins to tell them again and again.
Ameanza kuambia kitu hicho hicho tena na tena.
Verse 7.
Sura mstari wa 7.
Beloved, let us love one another, for love is of God.
Wapenzi, na mpendane kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu.
And everyone that loveth is born of God and knoweth God.
Na kila apendaye amezaliwa na Mungu naye anamjua Mungu.
He that loveth not knoweth not God, for God is love.
Yeye asiyempenda hakumjua Mungu, kwa maana Mungu ni upendo.
Now I don't want you to make the mistake that much of the Christian world makes.
Sasa mimi sitaki wewe ufanye makosa fulani ambayo Wakristo wengi wanayafanya.
God is not only love.
Yes, Mungu sio tu kwamba yeye ni upendo.
God is many other things.
Yesu pia ni vitu vingine. Yaani sio upendo ni kimoja wapo, lakini Mungu pia ni vitu vingine.
God is just.
Mungu ni mtu wa haki.
God is righteous.
Mungu ni mtu mwa haki, mwenye kugawa haki.
God is holy.
Mungu ni mtakatifu.
And many other things.
Na vitu vingine vingi sana ambapo Mungu ni sifa zake.
So when we say God is love,
kwa tunaposema Mungu ni pendo,
it doesn't mean he is just love.
Haimaanishi kama Mungu ni pendo, ni upendo tu peke yake. Ah, Mungu pia ni vitu, ana vitu vingi sana.
He is also a righteous judge sitting upon a throne.
Lakini pia Mungu ndiye mhukumu wa kweli.
And I can thank God today.
Na naweza nikamshukuru Mungu sana leo.
That when it comes to my eternal home.
Kwa sababu nitakaporudi katika nyumbani kwetu kule mbinguni.
I am not judged by my works but by Jesus'
wala
blood.
Wala sitahukumiwa kwa matendo yangu mimi.
But God is love, he says here.
Kwa sababu hapa inasema kabisa kama Mungu ni upendo.
Therefore we ought to love.
Kwa sababu sisi sote hapa inabidi tuwe na upendo.
And this was manifest the love of God toward us.
Na hii imedhihirishwa kwa upendo wa Mungu kwetu.
Because God sent his only begotten son into the world.
Kwa sababu Mungu ndo alimtoa mwanae wa pekee aje hapa duniani.
That we might live through him.
Ili tuweze kuishi kupitia yeye.
Herein is love.
Sasa hapa ndio upendo.
Not that we love God.
Sio kama vile tunavyompenda Mungu.
But that he loved us and
kama vile alivyotupenda.
And sent his son to be the propitiation for our sins.
Na Yesu akamtoa mwanae pekee ili awe dhabihu hai kwa dhambi zetu.
Beloved, if God so loved us.
Kama wapendwa Yesu alivyotupenda sisi.
We ought to also love one another.
Ndivyo hivyo natakiwa tupendane sisi kwa sisi.
Do we get the message?
Yeah, tumepata ujumbe.
I mean, he tells us again and again and again.
Ili somo la upendo limezungumzwa sana sana sana.
If we turned over to 2 John.
Sasa tukienda tena katika waraka wa pili wa Yohana. Yaani waraka wa Yohana imeandikwa mara 4. Ukienda pia waraka wa pili imeandikwa.
There's just one chapter in 2 John.
Sasa katika waraka wa pili wa Yohana kuna sura moja tu.
So we'll go to verse 5.
Ukienda katika mstari ule wa 5.
And John addresses the church now as a lady.
Yohana sasa anajiweka mwenyewe kwenye kanisa lake, anajifanya kama mwanamke, anajiweka katika picha ya kuwa mwanamke.
John says, I beseech thee, lady, or I beg thee, lady.
Na sasa mama anakuomba.
Not as though I wrote a new commandment.
Si kwamba nakuandikia amri mpya.
But that which we had from the beginning.
Bali ile tuliyokuwa nayo tangu mwanzo.
That we love one another.
Kwamba tupendane.
And this is love.
Na huu ndio upendo.
That we walk after his commandments.
Tuenende kwa kuzifuata amri zake.
The Bible tells us again and again. You know, it just seems.
Biblia inatuambia tena na tena kuhusu upendo.
It seems so important, doesn't it?
Kwa hiyo inaonekana kitu upendo ni cha muhimu sana, sio?
If the first and great commandment was to love the Lord our God.
Sasa kama amri kuu ilikuwa ni kumpenda Bwana Mungu wetu kama vile ambavyo tunajipenda.
And the second commandment was to love our neighbors.
Na amri ya pili ni kuwapenda jirani zetu na rafiki zetu.
And if the new commandment then was for us to love one another like he loved us.
Basi ile agano lote jipya linahusu tu upendo.
I think I began to see a pattern developing in the scriptures.
Nadhani sasa nimeshaanza kuunganisha matukio kwenye Biblia.
It would make us look different than the rest of the world.
Kama na itatufanya hicho kitu sisi tuwe watu tofauti sana huko duniani.
Because we have love one to another.
Kwa sababu tunao upendo kati yetu sisi kwa sisi.
Now what I didn't talk about today.
Sasa kitu ambacho leo sijakizungumzia.
I don't have to tell a single husband, wife.
Sitaki kuanza kusema mtu mume hapa na mtu mke.
Father, son or daughter.
Baba, mama, mtoto wa kike na wa kiume.
Love sometimes is difficult.
Wakati mwingine kiukweli upendo ni mgumu sana.
Love requires forgiveness.
Upendo unahitaji msamaha.
Love requires long suffering.
Upendo unahitaji kuvumilia.
So when we say love one another,
kwa hiyo tunaposema tupendane sisi kwa sisi,
we're talking about learning how to forgive each other.
Kwa hiyo inamaanisha lazima tujifunze namna ya kusamehe.
We're talking about being long suffering with one another.
Manake lazima tujifunze kuvumiliana.
We're talking about the kind of love that cares for each other.
Kwa hiyo tunajifunza hapo namna ya kuchukuliana na kujaliana.
Even when we see the faults in each other.
Hata kama unaona kuna upungufu kwa mwenzako.
We love you or we love each other.
Tunampenda hivyo hivyo, tunapendana hivyo hivyo pamoja na mapungufu yetu.
Because God first loved us.
Kwa sababu kwanza Mungu alitupenda sisi.
Let us take these things to heart.
Hebu tuvichukue hivi vitu kwenye mioyo yetu.
And let it And let it be like a flashing sign on our church.
Hebu viwe kama taa inayomwekumweku hivi hapa kanisani kwetu inayowaka muda wote upendo.
That we love one another.
Kwamba tupendane sisi kwa sisi.
And everybody knows.
Na kila mtu atalijua hilo huko nje.
May God bless you is my prayer.
Mungu akubariki sana.
Amen.